is the African Music Mix on the Voice of America.
Akalaka di nichen niche.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Oh,
coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Get it! 5, 4, To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Mimi ni msani, mimi ni msani, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msani, mimi ni msani, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Mande anasema wote,
wote kimya.
Akayonena hapa yatangusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo, kama wependa pepo, kwa nini uogope kifo? Unachekesha aliparwa unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae
amotapata zali kama Yesu alivyopa
acha kujidanganya kwa Mungu si kwa mzungu unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya haiwezekani bila ya imani unalipiza baya kwa jema
wewe ni shetani
haufai kanisani haufai msikitini na utufai kwenye fani tekea utapotea
aliwazalu mjinga ndilo litalo mtokea
ndio darubin
darubin
wasani mweke akilini hasa kwa mtu makini, makini kiusani. Ila kama mtali,
no setu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na eti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni. Lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani?
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswahilini.
Ninacheka sana. Hey, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa.
Inakwa vipi unataja taja majina. Tu nyimbo nzima tena kwa mistari sio na vina. Nambari kwa darubini kali ndo maana mziki wangu naegemea kwenye ukweli kwa mfano
labda ungewa kwa mfano kabla hujashusha kibano
nasema rap ni kweli mtupu rap kiasili rap si kimba uongo
kama siasa za bongo
useme kwenu mnapenzwa kati juma la udongo kwa mdogo acha upambe unapopelekwa tu na kwenda kama ng'ombe
simama tupe ujumbe
kama uwezi unyamaze nasema mara mwisho
sio lazima wote tuime
watu wanataka ujumbe sio maji gambo tu
na sifungono na pombe
mbafu amna sone kwenye zama za ukimu kwenyechi masikini ya pili kutoka chini afande na shanga
hata Mungu anakata
kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa
wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa
haipendezi kutumjali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi
haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi
haipendezi
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi au labo Kishimbezi utakapokufa hauozi
twashangaa
eti majani vipi kwanza stopisha biti nimuulize kijana kipatani kipi
aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi aling'atwa na mbu kwenye visigino huyo.
Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Na bado tu mwaka huu haki ya nani mamluki kwenye gemu mtatokata kamsitake
na hindo manake
mwanamke kama tak basi mwache ende zake
usimbake
kulazimisha penzi ni hatari sawa na kulazimisha fani
kisha unaleta utani
mpumbavu hilo ni kosa kama padri kubaka mumine
au kama ticha mkuu kumbaka dento ofisini
utafungwa
alabuni utanyongwa
kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hauwezi ukavuna miogo
kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo
sahau superstar
superstar
kujifanya msanii ndani ya jumba la sanaa
wasanii tunashangaa
unashuka si tunapaa
unainuka si tunakaa
ukipotea
kwetu fla
adui
mwombe njaa
tanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shujaa
mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali
pandesele mtazamo ni ule ule toka bongo record ya kama Dr. Gaure nice sara tele ya record pandesele na jani kimele mtazamo ule ule ya darubini kali. We'll be right back.
Sanka Music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Tu la
tell your friends about VOA Africa music, sports, and news. We'll be right back.
We see Ganga Tonadina, not the rebel crew. We see Ganga Tonadina, not the rebel crew. Leaving the poor in the mess that the creator. Leaving the poor in the mess that the creator.
Think what happens, the world goes crazy. Everything seems to get boring and lazy.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Music non-stop on African Music Mix.
Wamona ngale tomba, ewa na pona metiti. I'm taking it. Well, it's been done.